yeah. Où vont mes deux yeux? Bali à Koachita. Kodi uchite kuti. Cheka cheka kuti ambe tete. Usachite kumu. Umiriza kuti mukondane. Kodi utimu bembeta. Kuti akukonde. Usachite kuyaluka nazo. Chikondi saka ka 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 kamizana. Chikondi siti ka 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 kamira. Chikondi saka ka 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 kamizana. Chikondi siti ka 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 kamira. Ngati watopa murekere. Murekere. Ngati wale mamu chokere. Muchokere. Muchokere. Osaka ka ka kamizana. Abwere ndi nzeru zake. The mind, the body, the soul. Ati kukonda iwe uzizi wanzo. Uzichita kumva kuti wina pali penzo. Zijezo malo tana muka teka meso. She be the queen. Na iwe king in your castle. Noti vicha vonve sana kuwa waso. Chikondisa kaka 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 mizana. Chikondisa kaka kaka mizana. Chikondi siti ka 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 kamira. Chikondi siti ka 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 kamira. Kati watupa murekere. 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 Ati ngati walema muchokele. Muchokele. Ati watopa mulekele. 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 Ati ngati wale mamu chokele. Muchokele. Muchokele. Atusa kaka kaka mirana. Thank you.